abatuse ku bwanguzi obutali bumu. Wiki tujifundikira mbeera n'abagenyi ab'enjawulo subira Council Edisansa Lwaga kutwegatako Dine Honorable Esther Naluyima mbaka omukyala atikira ekitundu kye Wakiso mu Parliament tugenda okutambuza programu eno ne mukulu Shafik Mwanje member wa SEC kulichukula NRM wa SEC na ye tuja kuwa na ikusimu tutunai wiki wetambu de nga tujukila tuebuleyo enakumbale tekuchawela mwezi tugende mkulonda kwa biri alizi mkaga katanigene honorable Naluyima osoko hutubo zego honorable
neyanzra nyo neyanzege sebo era omutesitesi era omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka kredi eno basawo ne banyaabo abawuliriza radio y'obujjajja eno musibye muti eyo erinnya nze Betty Esther Naluyima nsuubuga mukyala w'abemmamba mu ngeri y'enjawulo ntuusa okulamusa okw'enjawulo eri baana Wakiso yonna gye muli era mbeebaza bonna be tubadde nabo olwaleero bannantebe nga tuli mu lusiisira lw'ebyobulamu kiriza ati nsooke nneebaza Obwakabaka bwe bwategese olusiisira lw'ebyobulamu olugenda maaso entebe era bannantebe mwebale kubanga mujumbidde nnyo mwena be tubadde nammwe batimu ya entebe Honorable Nabataba Honorable Sechondo ne mwena timu ya NUP ye tubadde nayo mu entebe naye nga mbyokna twebaza Obwakabaka kirizanga sinava ku muzindalo muno nkanyomero kano ate nsooke nkuliseeyo nnyo abakulembeze bange betali nabo wano mukubulirwano wali ebulange nga twanirizibwa Obwakabaka ku bbalaza eno nga twanirizibwa Katikkiro era kwaki netwongera netumanya ensonga ezife embuga mu ngeri eyo nyongera okwebaza buli sekinomu yenna ayongera okujja embuga n'ayongera okumanya ensonga banasa abagabo betwabadde nabo olwokusatu mwebale na buli omu yenna nyinza obutabimalaayo naye ate nebaza buli sekinomu yenna ayongera okutambuza ensonga zino ezongerayo Obwakabaka buno netubanga ddala naffe twongera okwebasanyufu twebaza olw'obuweereza buno obutuusaako bannayuganda n'abantu bonna mu nsi ya Katonda eddoboozi ery'enjawulo
Katonda
yeba. Wow, kanso. Abantu uliza mwe kwa radio eno Chabasa ambala msiza okubebaza emirimu emirungi gye mukolera eggwanga lino kono okusingira ddala okubanga mujumva ku radio eno Chabasa wiki abajifuniddemu ebirungi tuwebaliza kwa Mukama Katonda ngabi wa Ferwengo President Museveni jabaddeko nga abayitayisemu nga asaba akalulu febani bakyayira mweno wiki ate abafuniddemu obuzibu twagala okubasabira Mukama Katonda abakole ki abasaasiri mukuwa eryo njagala okusaasira muganda nga iza akambazira n'ab'ennyumba n'ab'ekitundu kyonna ekyekinoni n'eminyeganyo olw'okufa kwa mukadde waffe Muzeyi Yokana Munyantole Muzeyi Yokana abamanyi bulungi bwe yabeera sentala mu katale k'ekya Wagonya n'obutale bwonna obwa Masaka disitulikiti enkadde yatukolamu mulimu gwali mulungi Muzeyi Yokana yafudde wakuzika ku Sande essaawa munaana
okay tuyanzenye tuyanzege ampuliza nga bwekugambye nina mukulu Shafik Mwanje memba ku lukiiko lwa SEC NRM ku laini y'essimu mukama wenna nsaba obuze kubatuuliriza
sako nokubibaza omulimu gye mukoze kuba mwene ku lugwanga lyaffe era ndagala okwebaza manya Alex n'omusogo mpereddwa ndagala basaba tubeere nga tuwuliriza ate era twongere okwewoŋŋamya
wewawo ampuliriza ankujukiza enkuuka bwagoga ennaku z'omwezi asatu mulumu omwezi ogulogu nyini gwe tulimu norwekyo teekateeka bulungi tugenda ffenna kubeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Bulange Emengo era olwaleero Katikkiro abadde n'emikolo egy'enjawulo agaddewo ebitongole nakkiriza abakozi mu bitongole by'Obwakabaka bagendeko mu gandaalo ery'ekiseera kino eky'ennaku enkulu era ng'ate mu kusooka Katikkiro yakwasiddwa cheque y'ensimbi ezaava mu kijjulo kya Kaliso Lisodina ekigendere dwamu okuzima n'okumaliza ekifo awatuukirwa abantu abafunye obubenje ku ddwaliro enkozi ku luguudo lwa Masaka n'ebirala bingi ebibaddewo onaku olwaleero. Kantandike naawe Council Sansa, otubuli wiki ojja leeta mu data
wiki mukaseera kano wetambale naku zino mawulire agasinga okubeera amangi gabyabufuzi bano banaffe abali mbululu bano babeti n'abalala basinga okukola amawulire. Wiki eno ekimu ku byakoze amawulire amangi beti nga bakulembeddwa omukulembeze waabwe bakyadde ku
embuga
bajja okuwoza olutabaalo. Kino kituyambye kubanga abantu balinaganda ate Mengo banalima tebabakkirizaayo ndoza obwakabaka bukoze bulungi ate era ndoza nabenca bwebanaala basinga wabawo ttiimu ekiyamamu waffe wa Buganda wa NRM abajja bana kasolo bwaddamu n'akulembera ttiimu nejja wano bajja kuba bamanya ffenna tuli baana ba wano baana ba Buganda tujjawo tweyagalirawo ekisinga obukulu kuobuzaavinga nkola nakumanya cale abantu mu Buganda wano waffe si kya mpisa nungi ogamba nti katugambe nga wano ku Radio Alex bwakola programu eno beti nabiranga nti lwaki tonkyaza agoba ni program naye ndoza kirungi oganda nebamanya naye kati kyatukoze bulungi okumanya nti Buganda yaffe ffenna oba oli wa Nupu oba oli wa DF oba oli wa NRM kasitoba nga oli mu Buganda ffenna tuli bantu basabasajja Kabaka ndoza bannaffe kati abo bajja genda ku nsonga endala eyobagiveeko ffenna tulambula omusaala tukole ki Buganda egende maaso.
Okay.
Ekyo kyabadde kintu kaboneko kalungi kubanga usually embeera bw'ebaawo oluusi tugeze nti enteekateeka obudde tunabufuna oluusi obuyita ona lebo nalima wano ku programu enolondola ensonga ate wanzowanga nti ate tulaolaba nalima yeti bamuyita so abantu babeere bayina buli kintu kibaako ki ekiseera kyakyo ate batukoze bulungi ndoza babadde organized omanyi usually waliwo ebitwawula nze ndi wa NRM nalima waki wa Edward Move naye tusigala ffenna tuli Baganda ate tuli bantu basabasajja Kabaka wano waliwo byetukola ebikola ki ebisobola kati bwaba weerubaga nganze waliwo era ebitugattanga.